chevana abi samgani kogo
ana ya edubi nogai jonsudu an iwi hen jeggal mun mi ribama iwdeli gallende sabe bebe milano wiide yela an yo bamtude horejo sudundu kamba ko takalembende indi sudundu e inde an dum mettibe deno min dewray min dari muntude dun kami waway hono yu galle do feccugol wala dum sabi mi yahay sariya jonsudu an hettino be fu yo neddo jon hakkile jangudo kanko wonno horejo gallende gillande abbi ko iwi hen yaade yeeso sariya li kabaru mun idun tani buri fu min gana sigoto so wona dun mido wawi yaade sariya mido andi hakkeji andun kodda an duubi jeego o jogi non watu mun o faamay kabaru mun ko sabi min jalti de galle babi ko denno idun torrano kami wawi hollitinde sukabe an mido wawi bamtude be mawni ko gorko nangi mu nabi mo tomuna yalla o mu janguya ton iti dalaji di yo kabaru jote non be wattana kille ko jomu jogi inde makko e ko nandi mun yotti dalaji pawdi do rewbe nde gora iwi hen soni o jombudi non ana tiidi keddo dali gallende soni mi wawtata no hore an sukabe an mawnay no dun mi yettiraka hotude le galle baba an debbo mo wala bawde jogi do sukabe ko dum fu o mo wawi wande o yettiraka yaade le galle bandirabe makko worbe na to sarabe makko so gora heddaki o winday talkuru dun holito wide ko jogi no dum hani feccirede yo sukula non sukura arando yo hemde nokku don gona dina kabaru kure a anda so tawi yibbe galle makko jaban keddo dato mayte gorra yo kotti dino idum tiidi sanne mayte jon sudu rewbe yo kotti di idum tiidi sanne
che sabaka to kagelende akagel